ngazi ngenze kanjani ngiyakuthanda ngiyakufila zangibole mina ngiyazifela ntombi uwe nje inkinga asinkinga singayixozolula baby ngimanzi uthando
I'm telling you.